ngokukaMarku 15. Kwathi masinyane kuseni, abapriesti abakhulu namalunga nababhali nomphakathi wonke benza icebo, bambopha uJesu bamqhuba, bamnikela kuPilato. UPilato wambuza wathi, "Wena uyinkosi yabaJuda na?" Waphendula wathi kuye, "Ushe khona." Abapriesti abakhulu bamangalela ngokuningi. UPilato wabuye wambuza wathi, "Awuphenduli lutho na? Bheka bakuthwesa icala ngokuningi kangaka." Kodwa uJesu akabe saphendula lutho, waze wamangala uPilato. Kwathi ngomkhosi wayehleze bakhululela isiboshwa sibe sinye abasicelayo. Kwakukhona-ke omunye nguBarabha igama lakhe, owayeboshiwe kanye namahlubuka, wona ayebulele umuntu ekuhlubukeni. Isixuku senyuka saqala ukucela ukuba abenze njengalokhu ebehlezi ebenzela. Kepha uPilato wabaphendula wathi, "Nithanda ukuba nginikhululele inkosi yabaJuda na?" Ngokuba wayekwazi ukuthi abapriesti abakhulu bamnikele ngomhawu. Kepha abapriesti abakhulu babhebhezela isixuku ukuba okungcono asikhululele uBarabha. UPilato wabuye waphendula wathi kubo, "Pho-ke ngimenze njani lo enithi uyinkosi yabaJuda na?" Babuye bamemeza bathi, "Mbethele esiphambanweni." Kodwa uPilato wathi kubo, "Ngokuba wenze bubi buni na?" Kepha bamemeza kakhulu bathi, "Mbethele esiphambanweni." Khona uPilato ethanda ukudelisa isixuku, wasikhululela uBarabha kepha wamshaya uJesu, wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni. Amabutho ayesemngenisa phakathi endlini ethiwa iPretoriyu abizela ndawonye ibutho lonke. Naye semembathisa ingubo ebubende, amcoshelisa ngomqhele ayeweluke ngameva. Aqala ukumkhulekela athi, "Bayede nkosi yabaJuda." Amshaya ekhanda ngomhlanga, amkhafulela ngamatha aguqa ngamadola akhuleka kuye. Esembhinqile amhlubula ingubo ebubende, amembathisa izingubo zakhe, ayesephuma naye ukuba ambethele esiphambanweni. Acindezela umuntu obedlula uSimoni waseKurene, evela endle uyise ka-Alexandru noRufu ukuba athwale isiphambano sakhe. Ayesemyisa endaweni yaseGolgotha, okungukuthi ngokuhunyushwa yindawo yekhanda. Amnika iwayini elixutshwe nemure, kepha akalamukelanga. Ayesembethela esiphambanweni, abelana izingubo zakhe, enzelana inkatho ngazo ukuthi yilo nalo uyakuthathani. Kwakuyihola lesithathu esembethela esiphambanweni. Umbhalo wecala lakhe ubulotshiwe ngaphezulu kokuthi inkosi yabaJuda. Wabethwa kanye naye abaphanga babili, omuya ngawasokunene nomuya ngawasokhohlo sakhe. Kwase kugcwaliseka umbhalo othi, "Wabalwa kanye naboni." Abadlula bamhlambalaza benikina amakhanda abo bathi, "Eya wena odiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu. Zisindise wehle esiphambanweni." Kanjani abaphristi abakhulu bambhinga bebodwa kanye nababhali bathi, "Wasindisa abanye, angesisindise yena." UKristu inkosi yakwa-Israyeli, makehle manje esiphambanweni ukuze sibone sikholwe, nababethelwe kanye naye bamdumaza. Sekufikile ihola lesithupha, kwabamnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba ihola leshagalolunye. Ngehola leshagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Eloi, Eloi lamasabathana," okungukuthi ngokuhunyushwa, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na?" Abanye kwababemkhona bekuzwa bathi, "Bheka ubiza u-Eliya." Wayesegijima umuye wagcwalisa ilula ngoviniga, walichoma emhlangeni, wamphuzisa wathi, yekansi bona uma Eliya eza ukumehlisa. UJesu wayememeza ngezwi elikhulu wafa. Kona isinqo sethempeli sadabuka kabili, kusukela phezulu kuze kufike phansi. Kepha induna yekhulu eyayimaqondana naye imbona efa ngokunjalo yathi, nempela lo muntu ubeyindodana kaNkulunkulu. Kwakukhona besifazane bebukela bekude, phakathi kwabo kwakukhona noMaria Magdalena, noMaria unina kaJakobe omncane nokaJose, kanye noSalome. Ababemlandele eseseGalile bemkhonza nabanye besifazane abaningi abenyukela naye eJerusalema. Kwathi ukuba kuhle ngokuba kwakulusuku lokulungisela okungukuthi olwandulela iSabatha. Kwafika uJosefa wase-Aramatheya, ilunga elidumile umphakathi wayewubheka naye umbuso kaNkulunkulu. Wangena ngesibindi kuPilato wacela isidumbu sikaJesu. Kepha uPilato wamangala ngokuthi ngabe usefile, wabiza induna yekhulu wabuza kuyo ukuthi sekukade efile na. Esezwile enduneni yekhulu wamnika uJosefa isidumbu. Wathenga indwangu enhle, wamehlisa wamsonga leyo ndwangu, wambeka ethuneni elaliqoshwe edwaleni, wagingcela itshe emnyango wethuna. OMaria Magdalena noMaria unina kaJose babona lapho abekwa khona.